Kumekucha wanangu ni shangwe naomba miruzi Sharafu jana na juzi Now king wa new school official karudi Oh, usta ni zao Lonzuri ni zetu Mungu wametumba tuna shida nao Majungu ni kwao Kwetu roho safi hatuna gashida wakipata wao Sina ta kitu siwezi kuigiza I'm not them Una ta nyumba unakwenda Ibiza Au mtoto ni shem Walichimba shimo wakanitumbukiza Ni feli kwa game Nyota inawaka nishatoa giza Go tell them
Ureo
Wakaroge tena
Ureo
Nilise ficho yeni paka sijioni Kachanja chale mesolika kilingeni Upishe piko njuli shiki sikio Nika mazali nimefuta kilio
Ureo
Wakaroge tena Kufa tukuwapenda wengine le life tuliwachukia Bada kufa stories ka change kila tukiulizwa tunawasifia Kufa usifiwe mwanangu binadamu noma na changa karata Nenepa wakone mzembe badaye ukikonda unasema kaupata Marapa kibao wabovu ila nkiwataje mtaniona mtata Aingi f**k about yoyote igemu inataka kukaza Madui kibao Dua ubani kidogo cha mgazi anakoma nao Biti napigwa tiktaka Mziki mwepesi wanangu najiuliza kwa nini wengine wanasanda
Ureo
Wakaroge tena
Ureo
Nilise ficho yeni paka sijioni Kachanja chale mesolika kilingeni Upishe piko njuli shiki sikio Nika mazali nimefuta kilio
Ureo
Wakaroge tena
Nazaleti Nimetokelezea Boshi Danielobi Iyo nuru what's up Yeshi one time